Bwana Mashimango Abubakre, mumaze amezi mukorera muri Centrafrica mukora ubushakashatsi murebye mushingiye ku byo mwabonye muri Centrafrica. Bwana Mashimango, mubona ubu amahoro ya kiriya gihugu ameze ate? Mwatubwira ko Centrafrica ubu ihagaze ite?
Muri rusange twavuga ko ibintu bitakimeze nk'uko byari bimeze mu mwaka w'2013, kuko nubwo nta ntambara mu buryo buziguye igihari cyangwa mu buryo burambuye igihari, ariko ikibazo cy'umutekano cyo kiracyari ingorabahizi, kuko uretse gukozana imitwe hagati y'abarwanira ubutegetsi nibyo byo ntibikiriyo, ariko hagati y'imitwe yonyine y'ingabo yitwara gisirikare harimo gusubiranamo nk'ibyabaye ejo bundi mu minsi ishize mu mugi witwa Bambari. Ariko iryo subiranamo rikaba ridashingiye ku madini nk'uko byari bisanzwe, rikaba rishingiye ku moko hagati y'abaturage bitwa mu bwoko bwitwa Bagula n'Abapede. Kandi hakaba n'ikindi kibazo hagati y'Abatibaraka bonyine nabo isubiranamo, kuko ubwabo batumvikana ku mishyikirano, ku byavuye mu mishyikirano yavuye i Brazzaville.
Hari ingabo z'amahoro, hari zavuye mu Rwanda, hari zavuye mu Burundi, hari n'izindi zavuye mu bihugu binyuranye. Murebye ingabo zavuye mu Rwanda no mu Burundi, mwazibonye mute?
Zitwaye neza ku buryo navuga by'umwihariko ingabo z'u Rwanda kuri ubu ngubu, ntabwo navuga ko zifite amanota meza. Kuri ubu ngubu zifite amanota meza, haba uburyo abaturage bazivuga cyangwa cyane cyane ko akenshi ingabo z'u Rwanda arizo zirinda abanyacyubahiro benshi, n'ingabo z'u Burundi nazo zivugwa ko zifite ubutwari kandi nta kibazo rwose zitwaye neza, ku zifite icyo bita image nziza mu baturage, haba mu baturage haba no mu bayobozi cyangwa mu miryango mpuzamahanga.
Bwana Mashimango, mushingiye ku bushakashatsi mumaze iminsi mukora hariya muri Centrafrica, mubona nk'uko hari bamwe babivuga Centrafrica ishobora kuba yacikamo ibice bibiri, amajyaruguru y'abayisilamu n'amajyepfo y'abakristu, ni ibintu mubona byashoboka?
Nge navuga ahubwo ibice bitatu. Kuko nk'ubu ngubu niyo ku bwanjye nkurikije ibyo nabonye, ni uko ubu ngubu hari ibice bitatu mo ntabwo byemewe n'amategeko cyangwa bizwi ku by'umwihariko, ariko ukurikije ko igihugu giteye ubu ngubu, kuko hari igice kigenzurwa n'abitwa abasereka bitirirwa ngo n'abayisilamu ariko batari izo inshingano zabo, hari igice kirimo ingabo za LRA, hari n'igice kirimo Abatibaraka, kandi ikaba ari cyo wenda guverinoma tuvuge ifiteho uruhare. Ubwo urumva ibyo bice bitatu rero birashoboka kuri ubu nabo ko igihugu kigabuyemo ibyo bice bitatu, ariko ibyo bavuga ko bishobora gucikamo ibice bibiri birashoboka. Muri politiki ntabidashoboka cyane cyane ko ariko ari imiryango mpuzamahanga, hari n'abanyacentrafrika bo ubwabo ntabwo babyifuza. Ikigendere ubu ngubu ni ukugira ngo Centrafrica igumane ubumwe n'ubusugire bwayo.
Mugarutse kuri iyo ngingo y'ubumwe, ubusugire se n'igihugu kimwe mukomojeho, Bwana Mashimango, kugeza ubu se icyo mubona kibuze abanyacentrafrica bagira bati twifuza ko iki kintu cyadukorerwa, ni iki murebye uko amakimbirane n'intambara byagiye bikora mu bindi bihugu?
Nta muti navuga bageti majiki baho yo kurangiza intambara. Intambara umuntu azi ko ayitangira ariko kuyihosha biragorana. Kibuze ni kibura mu yindi mu zindi ntambara zose tubibuka. Ntabwo n'ikibazo cyari cya Centrafrica, kuko iyo turebye ukuntu muri ubu ngubu muri ibyo byasubiye inyuma, uribaza bagiye ota niba nabo utibeshye, urebye ibiri kubera muri Iraq ubu ngubu nabyo, uribaza niba Abanyamerika batibeshye cyangwa muri Afghanistan. Ni ukuvuga ko intambara kuyitangiza biroroha, ariko kuyisoza, kuyihosha bikagorana. Muri Centrafrica rero njye numva ntabwo abantu bakwiheba kugeza ubu, kuko ibintu biri kujya mu buryo buhoro, gusa ntabwo bigenda nk'uko abantu bakabyifuje. Hagomba kwihangana n'uko umuryango mpuzamahanga warushaho gushyiraho ingufu, kugira ngo icya mbere kigomba gukorwa n'uko leta yagombye gusubiraho, ikagira ingufu za leta icyo bita le pouvoir régalien zigasubiraho, hakabaho igisirikare cya leta, bagashyiraho inzego z'ubutabera, bagashyiraho leta igashobora kugenzura uturere twose tw'igihugu, hanyuma noneho n'igipolisi kigakora umutekano ukagaruka gahoro gahoro, ubwo wenda igihugu kizasubira ubusugire n'ubutunganye bwawe n'ubutungane.
Ndabashimiye cyane Bwana Mashimango Abubakre, ni umushakashatsi yaramaze igihe amezi akora ubushakashatsi mu gihugu cya Centrafrica.